a three-minute response time and make contact with victims and the suspect.
Ameriki jamana kono ya ala dogomani kera mugo nani ya fora ko munu bona nu ni na marfa tido sen fe kenya sodo kono ameriki dugu dola na ba wole ko Tulsa Oklahoma marala lakana mugo do yeni fo lakana mugo ya fo fene ko siga kun kera mugo mina kai ni fagali ni ge ko fene sara ni muguti ni kera tle dama dama dron ko fe u valde dugu makala ekol so fagali kelen ko fe Texas marala no ye mugo mugo ni kelen ni bone o mugo la dem sen tan kono to tumbala oni fene fagali bagre fene ko fe Buffalo New York marala o Buffalo Fagalibani a fora ko kunkunye siawulumai
one shooter that is dead and right now we believe that is self-inflicted